Ate kitongole kirambika ebisomesebwa ki National Curriculum Development Center kirangiridde nga bwe kitandise ku nteekateeka okugezesa ensoma empya ku mutendera ogwa nasale okutandika n'omwaka guno. Akulira National Curriculum Development Center Dr. Bernadette Nambika Ruhanga agamye nti ebisomesebwa babitegeka dda nga bwe banaamala okugezesa ennambika eno ku mutendera gwa nasale ebinaavaayo byakubayamba okwongera okutereeza enteekateeka eno. Nambi agambye nti era beetaagayo n'obuwumbi 3 n'obukadde 8 okubangula abasomesa mu nteekateeka eno ku mutendera gwa primary ekibiina ekisooka paka ku kibiina ekyokusatu. Basuubira nti ensoma empya eno yakussibwa mu nkola mu bibiina ebya primary ebisooka okuva ku kisooka paka ku kyokusatu omwaka 2028.